lo whainga tāo na mauawhesa o ta inga male a ai o kaikoura I le motu I Sauti o New Zealand ta luo na tō se māfui e le asonga fuana te nei. O le māfui e fitu tesi ma le valu le malosi le fua māfui e o le Richter ma na tō pe iwa se fulu kilomita le mamao mai le tāunanga o Christchurch. E tō alua tangata ua wha māo nia le māli liu ma nisi na manunu a. Na yeila pata inga o se ngalu lolo ae na tō e tāo fia lea la pata inga. Le Palemia New Zealand, to Savili John Key.
The issue that caused the potential tsunami was that it wasn't on land solely, it went out to sea. We know that waves were as high as 2 metres. We also know that New Zealanders responded absolutely as they should be in this instance. They didn't go down to the beach, they didn't go and ignore the warnings. They took the advice seriously. We now know that those around the country, that tsunami risk has been downgraded. To coastal warnings, but we also urge people just to continue to be cautious.
Le Palemia New Zealand to Osavili John Key. O le tūlanga whaingatā mō Kaikoura, o le tele o maunga e li o aile awala, na o le maunga leisi tū, po o te maunga leisi tū, ia malesami I leisi tū. Ma o le tele o awala, ua mā vete vete le tā, ua le mawhai o na pāsia ina ua solo atu atu maunga, matanu mi ai nisi o vaenga o ne ala tele. Na longo ina fo I le laumua I Wellingtone, ia le lulu o le māfui e, ma olo o liipotia mai, le ono solo o ni fale mawarulunga I le tāulanga. O se tūlanga e whaapopole I nai tangata I Christchurch, lea na afia I le māfui e le tausanga e lua afe se fulumaletasi, lea na mārili waitanga tai toa se lau valu se fulumanelima. Epe ona faalia eleli o Michael Morgan o se tangata anu o Christchurch.
It was horrible. It started off with just a little bit of a roll and then it must have lasted about 40, 45 seconds. Yeah, and then there was a jolt. And I was trying to get up, but the ground, because the ground was moving like that, you can't do anything. And I was trying to reach for the lamp to turn it on and couldn't even move.